Usilimeji wazia, unaweza kunitamani japo kidogo nikuone machoni. Moyoni niliumia, nikaikosa amani. Haya ni sana tu nilipokosa kukuona.
Nilikuona ona, moyo ulisonona, sikupona mapenzi hadi nilipokuona. Nilipokuona
sababu mina kupenda, mko moyoni ndani, kwenye kalenda nisha kuweka. Oitabani, oitabani,
juzi kwende baby chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe ladha, ladha, mapenza pande ladha, oh, oh. Juzi kwende chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe ladha, ladha, mapenza pande ladha, oh, oh.
Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi hota, hey.
Umeusafisha moyo wangu kwa maneno yako,
umeondoa sabuni yangu
na ukaunyorosha moyo wangu kwa umakini wako,
uendo pasi yangu
unapokwenda nitafollow, sitaki ukae mbali, cause I love you. My heart, my soul, I'll give to you, I'll give to you. Unapokwenda nitafollow, sitaki ukae mbali, cause I love you. My heart, my soul, I'll give to you. Baby, I'll give to you. Tuzikwende baby chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe ladha, ladha, mapenza pande ladha, oh, oh. Tuzikwende chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe ladha, ladha, mapenza pande ladha, oh, oh.
Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi kuchi hota, hey. Tucheze kuchi hota, hey.